Umfanekiso wamashumi amathathu anethoba ukuthwala iziqhamo. Silindele isiqhamo kwimithi. IBhayibhile ithi isebe elingathwali siqhamo liyasikwa lithiswe. UYesu ulindele iziqhamo kumaKristu. Umoya oyingcwele uncedisa unike uvuyo, ubulungisa, ukuzinikela, uncedisa nokuthembeka nobungcwele ebomini bakho. Umntu okholwa kuYesu wophila ubomi obungcono kunoba phambi kokukholwa kwakhe.